deadwop.com. Witty beats go crazy.
Chile One, Boy Cash J Mode.
Sumani seke sana, senina kukondepo. Nambo ni tinki sana, ngati ni voimba mukazi nkalache. Pepa bambo samwana ni moteli zikalibu kwana. Bambo siona, pepa zaka firati zaka wana. So chame, so chame, so chame, so chame ndi mwenye. So chame. So chabe, so chabe, so chabe ndiye mwenye. Kodi, nijifugwa chani chaufuna kuni kontolo la sodi. Dimwe nini nane, niwe chabe ule, umushe sumani chile. That's not my problem, yonikani ya kosa nifakemu. Dimwe nini, niziwa ndala mazanga sizambili. Musa nkontolo, lakini kukwale walizie nikolewe. Seke sana, senina kukondepo. Unambo ni tinki sana, kati ni kusamba mukazi nkalaji. Pepa wambo sama na vovala valibe bango posita. Wambo ziona, pewa zaka vikati zaka ona. So chame, so chame. Kachani moba, piwa na msina singoli osoba. Sininga kuna meni boza, kani ya chikondi kulina ni maloza. Nisiye nizo chape, sinikea ninga ono wakame. Nineke, niyamake, mustani meke. Libeta fulitu minko, so chabe. Tani kunipasa zina na bingo, ya isi ningabe.
Na film bani fuaka na tre wafuanka pwe batishaka na ke alemone kashana lende la pe wafuna nikavisie batishaka leke dasuna nikondepo soche nyimbo zanga usa streame soche bati uzafunika ukose cause nikachosa izaendo lila konse. When God says yes, kulibianga chite reverse. It might take me 5 years cause patience is the key to success. Ukama ndine chakora nishinaiwe. Kama ndine hule nishinaiwe. Ndine kawala la sinichilaiwe. Ndiye mweni nini sinichitilaiwe.
Sumani seke sana, yeah. Senina kukonde. Unambo ni tinki sana, kani ya malavu mukazi nkaraji. Pepa bambo sama na pati na balibe wango kolewa. Bambo ziona pepa zaka fikati zaka una. So chabi,
so che.
So chabe,
so che,
so chabe, so chabe ndiye
mwenye.
So chabe,
Zedwap.com.
So chabe, so chabe,
so che,
so chabe, so chabe ndiye mwenye.
For the 4G music.